Mungu wanazaliwa tu. Umezaliwa na kuumbwa. Everything all I do. Wako ni special mtumba. Napenda unavyo nyongo unavyo kata kiuno chako kwa mbwe mbwe. Kariana, moyoni umenitekomea ukosha wendo wangu mlimbwende. Kinyariana, moyoni umenika, meitaka midulo blanga tae. Na kwako nishaka, wakija wengine baby wakatae. When I love you, love you, love you, love you, love you more baby. When I love you, love you, love you, wendo wangu mwanani. Sifili so good, nanuno kisifi wana wana. See you turn baby, maneno ya look. Eti mina we tunaendana.
You are mina wawa baby, nena skapo.
Nikitembea, yeah.
You are mina wawa baby, nena skapo.
Mina kupenda sana.
You are mina wawa baby, nena skapo.
Nikitembea, yeah.
You are mina wawa baby, nena skapo.
Mina kupenda sana.
Za kisomari, mimi nifanya ni kupenda wewe. Nimbo nzuri yenye siri ya tamathari. Mbona bora ni kumbia wewe. Nasitokiri kwako nicheze kamari. Na kozi baby na kupenda wewe. Umaskini tuna maisha kifari. Itaridhika tukiwa na wewe. Na furahi napokuona. Unasifika kila kuna. You are my love, love my baby's mama. Oh, I love you.
When I love you, love you, love you, love you, love you more, baby. When I love you, love you, love you, wendo wangu mwanani.
Si feel so good, nanuno kisifi wana wana. See you turn, baby, maneno ya look. Eti mina we tunaendana.
You are mina wawa, baby, nena skapo.
Tukitembea, yeah.
You are mina wawa, baby, nena skapo.
Mina kupenda sana.
You are mina wawa, baby, nena skapo.
Tukitembea.
You are mina wawa baby nena skapo.
Mina kupenda sana.
You are mina wawa baby nena skapo.
Tukitembea.
You are mina wawa baby nena skapo.
Mina kupenda sana.
You are mina wawa baby nena skapo.
Tukitembea.
You are mina wawa baby nena skapo.
Mina kupenda sana.
Dance na moyo wangu kidogo. Kidogo.